kutoka nyuma. Wala initakuganda, kasuruari na mganda, na apa sito sarenda. Wapu waro ni umiza mwanzo kabisa wakaniliza, na nikajuta kupenda. Taratibu na tenzila, sina moyo wachuma, kweli taniuma ukinyacha. Taratibu na tenzila, sina moyo wachuma, kweli taniuma ukinyacha. Hata waone ngere, nasi tusonge mbele, acha wapige kudere, 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 kudere. Hata waone ngere, nasi tusonge mbele, acha wapige kudere. Tabibu wa roho yangu, wangu kipenzi, linda moyo wangu.
Una nini ni ya nini?
Najua wengi wanakupigia kude, wanataka wakumiliki hata kwa shilingi. Taratibu na penzi langu, sina moyo wa chuma, kweli taniuma ukiniacha. Taratibu na penzi langu, sina moyo wa chuma, kweli taniuma ukiniacha. Hata waone ngere, nasi tusonge mbele, acha wapige kudere, 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 kudere. Hata waone ngere, nasi tusonge mbele, acha wapige kudere, 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 kudere. Nasi tusonge mbele, acha wapige kudere, kudere, kudere.